2 love for sleep.
Another 254.
When song and song, nipper to my fussy, nipper to my fussy, nipper to my fussy. Song and song, nipper to my fussy, nipper to my fussy, nipper to my fussy.
Yeah. Tunde ngenge, nipe tu nafasi. Nasikia muna daiba mti, hamekuwa kusta. Siku hizi ni mtiaji, mina mada inka jarur na ashanti. Na drop tu mapanch kama Tyson, nipate bila shati. Aki, niki sweet, wana sita sita kama listu ya waki. Niki pata ganji, miu kata maji, kasamaki. Niki pata dem, miu chapa hadi anatawa tana kali za sauti. Na hiyo niyo kilio cha haki. Nani kikata wana get moody ka awori. Kwa hivas niko danta moi.
When song a song a nipe tu nafasi, nipe tu nafasi, nipe tu nafasi. When song a song a nipe tu nafasi, nipe tu nafasi, nipe tu nafasi.
Kunde ngenge wameno wakawe kesa. Nadai niki jedi nizi kweka teresa. Kwa kirare niko kodet kama wiper. Nini shauli mso wa tempo lazimu tanipata. Kaligrafaka nasia siku hicha na jichocha. Mwambie tu akwende. Niselebu gani huwa amedunga. Godha ya kitenge. Cheki vile siku hizi. Nina tumakeke. Leta ujinga kasa jake. Nikupige tu mateke tena za
makem.
Goma zangu ziko kila nyumba. Utadhani mini mende
Raisisu tujenge.
Kwani mini mawe ndiyo mini wajenge.
Songa songa nipe tu nafasi, nipe tu nafasi, nipe tu nafasi. Songa songa nipe tu nafasi, nipe tu nafasi, nipe tu nafasi.
Hao wakibonga bonga, mimi ninasonga songa. Hao wakibonga bonga, mimi ninasonga songa. Hao wakibonga bonga, mimi ninasonga songa. Hao wakibonga bonga, mimi nina songa songa. Welcome to Kirari, 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 hey, hey. Welcome to Kirari, 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 hey.
Right, see.
Ha, Kirari. Big up, share to all the big names in the industry. Ah, Kaf Kali, Kali.
Get the lyrics.